JazzyMedunda.com.
Yep, 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 yep,
yep,
yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep, yep,
yep, yep,
a mastermind, Nas, Jay-Z. I'm so Ice Cube, Black, Eminem, me. Sautina, semanyosha, mikono, ewani. Yes, yes, yo, yes, yes, yo. Nigga, double check, kwenye stereo. Groom, groom, groom. Sauti heavy, kwenye radio. Bump up the baroom. My passion extend for the things I own. They are me, they represent me. Got microphones, okay. Hiba, grito, changu, I kill you. Your wife, your children, your auntie, your uncle, your nephew, your doctor, shit. Sahapo, gonjo, wizi, bono, senate, zame mana mizo sura na yohona nisha pita majanga nisha chinjwa na kisu na mapanga shashuka na kwaraka nikapanda wanaume sararu full power commando zali watown peke yake tu form 4 lion don't leave the Serengeti I'm here to stay so keti chini leo vya meza kreti tunapau kitenesi gum na nyepesi konyo na kinyesi kunyo mtindi kura freshi mungo kasirema na unabaa majikupa majikuja majikutapaka maji mengi maji ya ba kina pa, kina panda juu, kina reta mbabe kama nja
Taka mtaka chinja, jokote na wawinga Mnipishe na ubote, sibisha nina wahinga ni bombari Nina ya 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 go Taka mtaka chinja, jokote na wawinga Mnipishe na ubote, sibisha nina wahinga ni bombari Nina ya 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 ya
go Hey sex lady
You fall for anything, adventure kwenye sing in the road of the ring. Kira ding bling, kira bee swing, kira arubaing, kira ngumu solaing. Mr. Yao Ming, naito Michael J, niko hapa Mr. Benjamin. Nakumbuko sana wana mkapa, yes. If you want peace, prepare for war. If you want peace, utataka more. Aya, besa ndugu ndo root for all evil. Na jina na masikini ndo hubake hivyo hivyo. Ficha tonge, ficha na kijiko. Sanoma na kibonge kwa sababu nipo simple. Nike everybody, leaders kwenye stripes sir. Come on baby, you looking nice ya yeah. Ilala kwenye air na pepea na pembea na tembea mini no map.
Mtaka mtaka chinja, jokote na wawinga Mnipishe na ubote, sibisha nina wajinga ni bombari Nina ya 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 go Mtaka mtaka chinja, jokote na wawinga Mnipishe na ubote, sibisha nina wajinga ni bombari Nina ya 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 ya
Hey sex lady, I love you so. You drive me crazy.
Jazzy Medunda.